hey, hey, hey. Soldiers on a mission. Attention.
Go half and eat up on a mission. Go half and do a me to commission. This is my soldier, Christ is a commander.
Tumetiwa watupenda na kila wakati wewe unatuwaza mahali tunaenda na yale tunatenda kona ziko dia your main agenda.
Yesu wewe ndiwe kamanda wewe, wewe hatutakuacha kamwe, tutakwama na wewe peke.
From the word go tunakwama na wewe, hata siyo do tumekuweka mbele, mengine yako nyuma yatakuja baadaye.
Find